jacaylkani gu fulme ee ku fiday jirkayga ka fariisan waayo waa kanigu fogaade jacaylkanigu fogme ee ku fiday jirkaygan ka fariisan waayo waa kanigu fogaade
qaysar fikirad ku berte kal hada ku filan tahay by the way fursad way caawe farxadi aroos keenna fagaraha ma keenna
naftan kula faqaysa fikirad ku birti
kal hadaad ku filan tahay by the way
fursad way caawe farxadi aroos keenna
fagaraha ma keenna
fursad way caawe farxadi aroos keenna I got a hammock.